this is Hendrix. DJ Munduki.
Ukasema ni wivu tunadanganya, ona kimekuramba, kimekuramba. Unalia nini tulikukanya?
Na tulikuwa, tulikuwa.
Ukadhani ni wivu tunakuonea.
Na tulikuwa, tulikuwa.
Ukadhani mpenzi wako tunamnyemelea.
Na tulikuwa, tulikuwa.
Baada ya mechi kila kitu kamwambia. Marafiki zako litutoka, after mpenzi umempata. Ona sasa mekuacha. Umerudi kututafta. Marafiki zako lizutoka, asa mbezi umempata. Ona sasa amekuacha, amekuacha. Utambia nini watu? Utambia nini watu?
Kwani bingo lirudisha ukashukishwa maisha wa 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 ukikimbisha wa mama situlianzanga chama ulidhani umeomboka kabadilisha namba machozi kalia ya mamba
na tulikuona tulikuona
ukadhani ni wivu tunakuonea
na tulikuona tulikuona
ukadhani mpenzi wako tunamnyemelea
na tulikuona
kodi tutoka after mbezi umempata ona sasa mekuacha umerudi kututafuta marafiki za kodi tutoka after mbezi umempata ona sasa mekuacha amekuacha utamia nini watu
utakabisa utapata kabisa
utamia nini watu
kazi kwisha sasa
the bar was so low, lakini umenivumilia. baba na yasikia mama nakupa mia kwa mia. Baby you don't know vile umenishikilia, kanikinga wa dunia mama, sijui nikupe nini dia. Nafufua wahenga matunge nyimbo tamu na mashairi mtuwa sijetenga shandi kwa duniani na bingo mchuzi walio flavor. Imebidi nitemundi ache tujadili nikatuma mshenga hadi kwenye East Africa mashariki. Nyuma ni mukanda shepu ni ya tanga angosi ya kirundi sura ya kigali anywele kisomali na macho ya ambesha foedi ni ya Kenya tabasamu la juba yule anayepinga asima.
Katika kangu chama kashata shunu wana kato mzuri wewe kate umbika mwaya ayoyoyo kisura chake ona umbo sakata popo po abigi bigi asipe rasta mabai wiki yamani popo po abigi bigi utaitaka tuti jigi jigi yamani popo po. Sema po 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 a digi digi utai ta ta chiki chiki chiki.
Let's make a toast to my baby, East African lady. Let's make a toast to my baby, my African lady.
Let's make a toast to my baby, my Asian lady. Let's make a toast to my baby,
kurasa kukusifia matusi na iona basata wakinifungia serufi zirana zopata mia filmia mjusi ukuta waparasta na uparamia na kama penzi ni chupa la bia ni pesa na kemevi ni umbe yumbe njia kwa mana
sasa sikia itene pamoja come on ate
pawa naishi wa pawa penzi la komiza ni mizito naishi wa pawa
this is a street vibe
pawa pawa naishi wa pawa
sikia sasa eh
penzi la komiza ni mizito naishi.
Welcome to the party ladies and gentlemen, listen
pawa pawa
it's happening right here live
naishi wa pawa
in direct come on.
Penzi la komiza ni mizito
naishi. Tell us where you're watching us from. This is DJ Bunduki.
Awa, awa, naishi wapawa.
Source from Bosso.
Penzi la komiza.
It's Ben in TZ. Come on, say. Let's go. Hey. 2026, right here live. Welcome to the street vibe. Number one in town. Record mix is DJ Bunduki. Number one DJ. This way back. Isn't this one? Come on, say.
Nili feli sekondali kwenda gachuo. Ila kufeli penzi lako sina hilo chambuo. Yeremia mstari nifunue ufunuo. Oh, nikupande kwa
talking about Bongo flavor right now. Somebody.
Kama penzi ni chupa la bia ni pesa na kemlevi ni umbe yumbe njia kwa mana we mlezi na unanijulia hawana wawezi kwa kukuipia dia pawa pawa naishi wa pawa penzi la komiza ni mizito naishi wa pawa pawa naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito naishi wa pawa. Pawa, pawa, pawa. Naishi wa pawa.
penzi lako mizani mizito naishi wapa.
Hivyo vitu wanataka nyinyi bado mjamaliza mnapenda mambo ya anasa.
Sisi ndo hivyo vitu tunataka, atuombi tunagiza na vinakuja kwa haraka.
Ai, nyamna akili hamjui kupembeleza mnatumia mwili.
Kwanza alfajiri.
Minapenda ha,
minapenda nyuma,
minapenda mani,
minapenda uchuma,
napenda kila hali,
minapenda mavumba,
yapo anijali,
wakili memba. Amjajua nyinyi, sindo toko sharo, nakisumbua bure, si toko sharo.
Siwange wawa nyinyi, sindo toko sharo, nakisumbua bure. Singekuwa baresa kwa huko kupenda pesa kwenu, haki mnajitesa na mnatesa hizo sehemu zenu. Singekuwa baresa kwa huko kupenda pesa kwenu, haki mnajitesa na mnatesa hizo sehemu zenu.
Niambie kunisanisa ana hizo sio staili zenu. Hii michezo ya kisasa nyi mlichezaga olingoma yenu. Oh hali ahabari apendi mana nyimeze kamili. Hali ahabari wanatupenda tumechangamka kama pilipili.
Minapenda ha,
minapenda nyuma,
minapenda mani,
minapenda uchuma,
napenda kila hali,
minapenda mavumba,
yapo anijali,
wakili memba. Amjajua nyinyi, sindo toko sharo, najisumbua bure, si toko sharo.
Siwange wawa nyinyi, sindo toko sharo, najisumbua bure, si toko sharo.
Jesus, you take me love, I've never seen you. So far, I can't see. You could even be a wicked man. No movie, I go, you took a mother dress. Can I not? Yes, you know, good dress. And I shall do roof for the funnest like this. I kill you, so choose a do the man. I go making for money. Sounds come, sir. Sounds come, sir. The visit, man, we are good in my company. I have a body with my shoes. Sounds Dance come sa, dance come sa, dance come sa. Dance come sa. Hasta la vista tu mafia oh. Imanani yo papa sino papa. Yo satana fuga never mind yo. Zirundongore ya mwasinga ta never fear. Even in the fire. Na mubie vigo yesu kumadu tesa. Kukenda nana yesu ni kwa kutesa. Kendeshe juru ufuta tuwa test like this. Zekira yesu choza dote me.
Fizemos um vídeo por ele. Mafanikio na nataka mfanikio nikiwa na we Tawa auliwe kwa moja ukucha Tunganishe kucha zetu na manisha ndoa mimi na we Nilimaliza sana vibodozi Siku glow nilialibu ngozi Leo natakata bila mafuta Kozi nile mtaka si mungu amenishusha Penzi chuo kaliongezea na kozi Yani penzi steki nyingi ndogo oti Mi, itakupenda mpaka na kufania Ili utani penda leo na kesho kutwa Kilichobaki ni kuishi milele Mimi pamoja na wewe Uzidishwe baraka tele Mimi naomba mungu tu Maneno hata akipiga kelele Eti mimi uniache wewe Mjinga tunamona yeye Mimi naomba mungu tu Naomba mungu tu Naomba mungu tu Penzi letu lidumu milele Mimi naomba mungu tu Naomba mungu tu, naomba mungu tu Penzi letu lidumu milele mimi naomba mungu Yo, walo nitraka, siku watraka Nilo wataka, wako nitaka, likuanga ngoli Ile kusaka, ndonka kupata, tukajipata Kilichofuata, mbona magoli Wako na yona pepo, na yona mbingu Ni vile tuda nilio pendo, ainaga wingu Rafiko moto simka, unaenda na jivu eh? Na urafiko mapenzo, unaenda na wivu Yo, nilimaliza ganga na ganguzi Wakani piga vikuku vyangu na mbuzi Kumbo kimomba mungu anakupa Yule nilia mtaka, ndo mungu amenjusha Ilichobaki ni kuishi milele Mimi pamoja na wewe Uzidishwe baraka tele Mimi naomba mungu tu Maneno hata akipiga kelele Eti mimi uniache wewe Mjinga tunamona yeye Mimi naomba mungu tu Naomba mungu tu Naomba mungu tu Penzi letu lidumu milele Mimi naomba mungu tu Naomba mungu tu Naomba mungu tu Penzi letu lidumu milele Mimi naomba mungu tu
Makosa yamefanyika Tenzi ilizimika After zianze kushika Kwa basha kimataifa Haram siezi kula poko Niko kwa bashi meja mangoko Tatumbao tuko kwa soko Natumaya nyataki nyoko nyoko Hala sembe na arosto Napenda bashi meja mangoko Tatumbao tuko kwa soko Natumaya nyataki nyoko nyoko Tunachana kweze Tukisikiza rumba Debe ni debe Bora inachuna Tunachana kweze Tukisikiza rumba Debe ni debe Bora inachuna Tushukishe stage ya mwisho Tushukishe stage ya mwisho Tushukishe stage ya mwisho Hatujatosheka na disco Tushukishe stage ya mwisho Tushukishe stage ya mwisho Tushukishe stage ya mwisho Hatujatosheka na disco Iyendo sana mama yo
Kwa majina ni yani Mbota ni satisa Na zangu zimeshika Kilele nimefika Na sio nileo nyumbani nikifika Kuminane bora
Kuminane supu Kuminane supu
Kuna warembo ukundani
Mana nicheka na view I enjoy the view
Fatuma Napenda vitu umebeba nyuma Oh my human Unanimada bila uruma Oh Bukla
tunaingia matri. Kazi meshika, tumevuta matrix. Nadhani hata nilipoteza kiss. Na tukizima kigonyi usisahau.
Tushukisha stage ya mwisho.
Mama yo yo yo.
Tushukisha stage ya mwisho.
Ayo yo.
Tushukisha stage ya mwisho. Hatuja tusheka na disco. Tushukisha stage ya mwisho. Tushukisha stage ya mwisho. Tushukisha stage ya mwisho. Hatuja tusheka na disco. Yendo sana mama yo.
Shikamo, marahaba, nimevutiwa tenje so siwezi kata. Napiga topa na cheza na hitha, ni masaya kuzitoka ni koko na kicha. Tilili langla no nyach na gita, inashika mabudenda na shika mamgala.
Mi, niko na talanta, na siogopi kujigamba. Kipuri ni yamtaka, mufanya anxiety kwe anxious.
Tunachana kwete, tukisikiza rumba. Debe ni debe, bora inachuna. Tunachana kwete, tukisikiza rumba. Debe ni debe, bora inachuna.
Tushukisha stage ya mwisho. Tushukisha stage ya mwisho. Tushukisha stage ya mwisho. Hatuja tusheka na disco. Tushukisha stage ya mwisho. Tushukisha stage ya mwisho. Tushukisha stage ya mwisho.
Tushukisha stage ya mwisho. Atakona yo ni calf. Atakona yo ni nyash. Body like math. Chora saba yo ni ass. Ona tena bathma. Na anguka na madam ni mpeng ni mrasta. Puff to your puff ni mzati kishada. Double she's a trouble girl. She makes me downcraft. Kwanza akitan she makes me stammer.
She said she want order. Anytime I be a soldier. I like my girl and go older.
Unasema wewe zinivumilia na mikuka nyumba. Inaisi kama ndona feli.
acha nitafute cha kufanya, mana mtani nimezichoka kejeli. Wenye ahidi utanisubiria, nyomego mana nyane pushe na matapeli. Mapenzi kweli nayo masikini, najua unanipenda na unaniamini. Niruhusu nikatafute mjini, chakula we na mimi. Sweet baby, tuwe makini, usiotupenda wasitufitini. Itakazi change vimia vya msini, sitosahau kukutani. Hey, misifeli ila imenipiti, hakuna mafanikio bila piti. Huku familia na nangalia wengine wametangulia, wamekuchia majonsi wana subira. Pia jitahidi, kushinda vyema wana kijiti. Aibu na nguo moja ya kushindia, futa chosa chakulia. Yuko baba mkumbwa zetu, ipo siku, ipo ya kwetu. Ipo siku, baby utadeka, nasi tutacheka, yeah. Ipo siku, ipo ya kwetu. Ipo siku, baby utadeka, nasi tutacheka, yeah.
Mengi matastu inishuke, ino dale salama. Ama nisubiri maelezo, skulu puke, isijika walawama. Mgeni wa jiji jogo la shamba ni wiki, neze kapata nema. Kama tumeanda na adhiki, kikubwa kuhema. Nasuna nijua vizuri, uzembe uzembe nyesina. Nimepata toto zuri, umetulia na unashima. Usiwaze kupanda baisikeli, ipo siku cha drive uhama. Tulitulia kutuli upande wangu usije uhama. Wasikudanganye wa shamba, kisa niko mbali wakapata mwanya. Ukaigawa yako namba, ikawa sababu ya kunikata. Nisipendi ila imenibidi, hakuna mafanikio bila bidi. Huku familia inaniangalia, wengi wametangulia, wamekwachia majonzi, wana subira. Pia jitahidi, kushinda vyema wana kijiti. Aibu na nguo moja ya kushindia, futa choza chakulia. Yuko baba mkombozi.
Wako wapi wale walisema tutaachana? Wako wapi waone vile tunapendana? Wako wapi wale walisema tutaachana? Wako wapi waone vile tunapendana? Mapenzi ni ya kwa mia, sikupati finje. Kamoyo kako baby nikalinde, na maheta wafungiwe nje. Ia ni inde, inde. Pendo wangu kwako ni wakati, sitokubali waje katikati yetu. Vile umeumbika, mtoto ni malaika. Wacha ni kupe sifa, kwako nimeshafika. Wewe
malaika umeumbika, we mtoto ni mali safi. We malaika umeumbika, we mtoto ni mali safi.
Simama wakuone,
nimepata mpenzi, nimepata mpenzi.
Baby
Somboso, Harmonize, Wicked Sounds, Made in TZ, Leg is Live with a Street Vibe, somebody, Tunde Wote, come on.
I never feel how I feel to you, ooh, a bad man, boss, I can't come through.
Right, Kwele Mixes, DJ Bunduki, it's number one DJ, come on, say. 2026,
right here.
Get a superstar's entertainment all the time. Come on, Ate.
Talking
about Leo now. I see.
Tutapata kesho. Nakupenda leo. Nakupenda kesho. Tukikosa leo. Tutapata kesho. I love you. Tande tande. Siki na hii yako mato.
Pezi wewe.
Tupeane.
Pezi wewe.
Mato kwa siku mara sabani.
Baby, so my heart. Man, I'm no man without her. Yeah. Let's go to party.
Tuliza kutabiri mwisho wangu, wamejipa sifa zako. Eti wanapanga mwisho wangu, wamesahau uwepo wako. Shaonekana sifai, ana mtu ni kitu. Wasichojua bora uhai, wala si vyao vitu. Walikuja kaenda, wakabaki na mimi. Kama sio wewe, peke yangu siwezi, siwezi, siwezi. Sinache mwenyewe, ila peke yangu siwezi, siwezi, siwezi. Kama sio wewe, peke yangu siwezi, siwezi, siwezi. Sinache mwenyewe.
usaliti rafiki hata ndugu uliona nishajitoaga kwa diki kwenye yangu wanagoma walikuja kaenda
baba
ukabaki na mimi
baba
na mimi unanipenda
baba
kwa nini sithamini
baba
bila peke yangu siwezi 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 kama sio wewe peke yangu siwezi 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 sina cha mwenyewe bila peke yangu siwezi 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 kama sio wewe peke yangu siwezi 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 sina cha mwenyewe walikuja
Truth is, I was never ready. And when I saw you, the feelings came back heavy. I'm thinking if I smile, he'll take me back, maybe. And I'm in my room, hoping you come through, and you're in next. Just a wall between us two. Yeah, I'm in my room. Minangoja uingie. Siyo lazima tuambie. This time, so come into my room.
Burukanga,
buruka, piga up, burukanga, buruka, piga up, burukanga, buruka, piga up, piga up, piga up, burukanga, up, burukanga, buruka, piga up, burukanga, buruka, piga up, burukanga, buruka, piga up, piga up,
each up and look
just touch the Morocco, intimate vibe with the locals. She wanna take a photo. Wanna get a Birkin, just send me the toto. Living life like I just won the lotto. Outer space with my G's and solo. Living life, baby, that's the motto. Now back and band the movie, never beat that solo. Yeah.
Bad gal rise from the ghetto. Me hustle hard, me never grow like Nepo. No, me make it when them try sue me. I'm a real bougie, my life in short like Gecko. Manifest everything I want, chant it like a song. Me put in the time, I know it's part of the clock. I party with my friend them. Father, guide and protect them. All we want.
Everybody want the dollar sign, dollar sign, dollar sign, dollar sign, dollar. Yeah, yeah.
And if you spend it, me a bust a wine, bust a wine, bust a wine. Me a bend over, yeah.
Yeah, yeah.
Sorry, papi.
Sorry, Debbie. They were not meant to be. You just found me funny. Yes, I love it when I got a wine, got a wine, got a wine, got a bend over. Yeah, yeah. Call a friend over, round 16, and it's not class to over. Shout out to the earth, never F Batman over. Shout out to my girl, never let Batman fall down. Thank you, Jehovah. Many dogs are cocked and I just said roll over. But that the rule each and the bonga babo mukolova. See the javi do man and polo go man, the samoons, the kubian pisse, una matata, sell a visa swamp. If you wanna make a bet, better put it on yourself. Protect your heart, maybe put it in a safe. Keep good memories and put them in a friend, yeah. Oh, my friends, them. I wanna see them every 10 days. Had my back even back then. Oh, my dear father, please cover them. Oh, everybody want the dollar sign, dollar sign, dollar sign, dollar sign, dollar. Yeah, yeah.
And if you spend it, me a bust a wine, bust a wine, bust a wine. Me a bend over, yeah.
Yeah, yeah.
Sorry, papi.
Sorry, Debbie. They were not meant to be. You just found me funny. And I love it when I got a wine, got a wine.
You are listening to the Street Vibe Mix.
Hisi bigi ni biga, hii nafanya tunazuba. Kwani hoga ina mimba, cheza na uko kama we ni bigina. Hizi zipewe nini guys, zipewe heshima. Rika yako labda icheze na toys. Inataka pesa, hisi ya kwenda out with the boys. Hawa ndo wale mama hali wakanya. Lakini don makeki seti ni kujifanya. Ready manati, sketi ndula mbanati. Kwela kona S, alphabet ineza T. Hizi FYI, lipa wezi pata free. Labda ashoot a post, tuzicheki FYP.
Unranya kona mafrumbanya. Frumbanya, frumbanya. Unranya kona mafrumbanya. Nima witite, akosete sekete. Chiki benye. Unranya kona mafrumbanya. Frumbanya, frumbanya. Unranya kona mafrumbanya. Nima witite, akosete sekete.
Yo. Usieke filter kwa view once my dear picha jegi mistaki. Kama sio clear thick girls miwa hype na petitsi mine pia. Ama lakeside boy na jwaruma sumesikia Deuka nikauna nionyesha jezi namba mafrrr. Mbanya stafanya ntake namba Watabamba mbikindo ziubamba. Body tick dangerous kama mdomo ya mamba. Nyashu mebeba kilo 41 kia Michael. Yoni mbuzi mzima madamu kona kwela bila do. Oi oi watabuan puliza sidika amba na chisha siri ni gani. Kwe soft and bubbly gangumu kasirisha. Hakuna ira sijaitekana huko murima. Anza na Nyeri Moranga lafu na Karatina Bell. Mpia yao magala wote wako na itina. Meru kibuiki sumu pena wesa. Mabuda wanateta unafanya toyu pesa. Walayuki na ma unawakembesha. Clearly wagido neza nihemesha.
Unranya kona mafrumbanya. Frumbanya, frumbanya.
You are listening to the Street Vibe Mix.
Ulikuwa na malengo, leo naitwa baba mjengo. Wallahi,
ukiniacha nitakufa. Kitabu nimefunga cha mapenzi, ulimbo nimenasa kwako, dereva minokonda nipereke be. Weno chifu wa imaya yangu, takeni ni cha zaidi, vipi niwe mkaidi kwa mwengine. Salika kitani miebize kula karama, wesila mianga njo tulecheze kanani. Ukinivalisha gagwani na wajibika kama kahani, sishukagi nikipanda nakitikisa kibani. Nimesha apa wengine nitakeni.
This is a brand new one, listen. Ate
alikula pesa CDF akenda.
Siaka
tunangoja election tumtoe.
Siaka
siaka siaka siaka siaka siaka siaka.
I say come on.
Siaka 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 siaka.
Play it live on the street vibe.
Siaka 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 siaka.
DJ Bunduki now. Come on, say.
kelele. Ni kweli pia napenda utani, maswala la kupenda ee niko serious. Na ukitaka njue kiundani, basi mtongoze ni kuonyeshe kazi. Wenyewe ndona weo weo, yani nina mmoja mpenzi. Wenyewe ndona weo weo, ni mambo ya kuchitisia wezi. Ha baby, na kupenda paka na isi beriti. Ha baby, na kupenda paka na isi beriti. Ha baby, na kupenda paka na isi beriti. Ha baby, na kupenda paka na isi beriti.
Naomba ni wasilishe kesi. Namleta mhalifu, anafanya moyo wangu uende resi. Huyu kanifanya mimi nimekuwa msebe. Imekuwa ngumu sana hata tu kutoka nje. Na ukubwa wa tibana naletewa mimete. Sipokula magopana, eti hata kinikonde. Mwenyewe ndona huyo huyo.
Siku kinguna na jichekesha supui. Ni ujinga tu ila vya kwako fala. Kuma na usipopoke simu sweza gilala. Umenifunza tofauti ya kupenda na kupendana. Na kuongea so sauti ya tamacho useni sana. Na mapenzi ya nataka imara kuminiana. Na mikwako sina shaka, ewa utachofanya. Na hivi vinzi vya kuzengea wizi, vikijanga hizi visiku nime mani. Lala usingizi, upepo parizi. Mie mambo ya uzizi ya kuvya kazi gani baby. Apo apo ilipomba
wange.
Oh, penzi letu tuboreshe.
Mbele na mshumari.
Yeze kana mati hani.
Mbele na mshumari.
Vwe chuki sipenyeshu.
Mbele na mshumari.
Peleka salamu,
peleka salamu.
Na hivyo shakivule Mombasa zifike lamu. Njiwa nenda njiwa, njiwa peleka salamu. Zine mpaka kwa yule lonitesa mwanaramu. Salisema mimi sitopata wathamani. Asai mimi umulize huyu nani. Wamebaki kutabiri sipune tutachana. Wamiso kwa penzi hili, mbona wataroga sana. Na hivi vizi vya kuzengea wizi, vikijanga hizi visiku nile mani. Ila ala usingizi we, upepo parizi. Mie mambo ya uzizi ya kuvya kazi gani baby. Ilipomba
mbele na mshumari.
Oh, penzi letu tuboreshe tare.
Mbele na mshumari.
Yeze kana pati hani.
Mbele na mshumari.
Vwe chuki.
kisi penye shule.
Show you off right now, somebody. Hey. We can now come on, say.
Show you off,
somebody. Giving you just the best mix of music just for you. Alive, somebody.
Mapenzi yameja kwa
hate.
Zimatana upunguze esi. Ni nani aliyeku?
Right now.
Anaishi wapi nitumie geshi. Liapa sitapenda tena. Lakini leo nafungua kesi. Songea karibu upesi.
Tumbi unawachukiwa pande gani, au sio, eh? Come on.
0 centimeter.
Ase.
Hakuna kilomita. Kino chako kina nitana itika.
DJ Bunduki right now, come on.
Kuna kilomita, kimo chako kina nitana itika. Mayo wangu senyorita. Halo, halo, nimekuja na tangaze. Muone ni kwa macho. Amenifunga milango. Ya roho yangu mama. Gala wana show you up, show you up,
gonna show you all, show you all, show you all.
Sipati bila kumbato, mimi kwako koroma mjinga fofofo.
Hadi mama anajua jinsi baby unavonifanyia. Kuna muda mbaka minalia, sio ugomvi mapenzi dia. Raha zimenizidia, naona pumzi zinaniishia. Bahari nikina nazamia, hapa hapa nashikilia oh, oh, oh. Unanifanya kama mtoto, unanifanya mioto.
Unanidanganya kisa mtoto,
unanidanganya danga.
Unanifanya kama mtoto,
unanidanganya kisa mtoto.
Nakusalimia kama una nafasi, kama una nafasi, itika yomoni. Mwenza kodia napatwa na mkakasi. Ninaomba basi nitoe ya moyoni. Oh, mana sili silari kiesabu mwende sfiki tatu. Halibadili ya penzi na nipa homa homa. Nasipata fadhali utangimua tutwa watu. Kuficha tena siwezi kama nuna na iwe nuhuma. Na unabora ni kwambi L.O.V. I love you. L.O.V. I love you. L.O.V.
Wageni kuhoi tabani. Siri sa siri nimebainika. Napenda mpaka siri tamani. Moyo unaduna kama speak. Wimbo mpenzi uko yewani. Naimba paka sauti na katika. Mashairi ya na musu nani pewe.
Akili unaisusua.
Akili unaisusua.
Mweza kona
sili silali kesa mumo nesfiki tatu. Halbadili ya mizi na nipa homa homa. Nasibata fadhali si utani uwa mtoto wa watu. Kuficha tena siwizi kama noma na iwe noma. Na unabora ni kwambi
L.O.V. I love you.
L.O.V.
Changanya chumbi na maziwa. Adhifiki utamu wako. Poni pembe mchisi ya miwa. Mita kunywa tuwewe yako. Unyako nilipochezwa. Hivi somo yako nani? Mana unayo ninogeza. Kwangu ni makeni yaani. Na maliza wingereza. Mara wa mkosi.
Sikia Diamond Platinum right now. Come on say ate.
Mana haya lani. For spending na von spoiling sana. Big gifty gifty.
Blink right here live. This is DJ Bunduki. Sema.
Nakosa mimi na nyumba wewe msama.
It's a big tune right now. I sing say, come on.
Na mina tuizana. Tupendane kiyama.
Going to all the way to my good friends all over the world. UK, London. My good friend from Doha, Qatar. Bahrain. Dubai, Saudi Arabia, pick up yourself. Let's get us all the stars entertainment, nice and easy. DJ Bunduki taking over.
Oh,
sepu vya mjini mafua. Vivu nila nini chafia. Chafu chafu ya nini wanjetibua.
Don't forget to subscribe to this channel.
Alafu kukusu
subscribe. Asingse
utoto kikuwa tacha. Tukigoma na waipu nipokuwa. Ukichelewa kunafua. Unyako nini pochezwa. Hivi somo yako nani. Mana unayo ninogeza. Kwangu ni mapeni yani. Na maliza Ingereza. Maro amkoni. Mengine siwezi kueleza. Mana haya darani. I'm not for spending no for spoiling sana. Big gifty gifty mwenzo mnachanganya. Eti nakosa nini na nyomba wewe msama.
Naomba kujitoa. Naingia wasting figure shots. Ndo nipunguze mawazo. Sitaki tena kujiforce. Kama hunipi muda wako, tupatane patanisho. Tutatue shida zetu.
tupeleke kwa redio. Hatuwezi peke yetu, sisi wote binadamu. Mwenye hana kosa tu ni Yesu. Tupatane patanisho, tutatue shida zetu. Mana zangu zishika simu kazima. Lavenda yake imekufanya wazimu. Mapenzi ya chungwa imegeuka ndimu. Najua mengi kosa nimefanya. Ni kweli hata baby siwezi kanya. Punguza sauti ndani yanganya. Nina mpenzi wangu tuweze sikizana. Tupatane patanisho, tutatue shida zetu. Tupeleke kwa redio, hatuwezi peke yetu. Sisi wote binadamu, mwenye hana kosa tu ni Yesu. Tupatane patanisho, tutatue shida zetu.
Check out the remix right now. Come on, say ate.
I wish in the kung fu.
So it's a nameless. It's a remix. Nasi Z, a big tune. Featuring Mario, Kenya TZ connection. Listen to this one. Come on, ate. Somebody say, hey, come on.
I wish I could be your shoe. I would have such a beautiful
life on the street vibe.
And if I was
number one in town, hey.
My only life would be to aim for the highest. If only I could be your body lotion. I would walk with undivided devotion.
Nanza kila umu, lafiniisha mapema. Mapenzi yasha nidhulumu, maisha haya ya sinema. Kwani tutakula mapenzi tu, swali limenivu wa heshima. Ipo siku nitafaulu, na roho yangu mini taikinga. Oh, 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 ni salama, salama nawe. Napiga sala, tana inama, lazima ni. Korea Jaya, a baby na sina ubaya.
kikapo kisimo taya angome jara era olokore ataya a baby na sina ubaya el kuda mugi kapo kisimo taya kirisim na taya kirisim na taya oh kirisim na taya a baby kirisim na taya a sepedu kamanyo manyonga gimamara mari Martin, my udo okoro mi ju anybody. Oh, awino Mariana, ona umefanya biwanga juer kulini danganya. Utakuwa pamoja kodanya kache salama, salama nawe na piga sala na inama. Sharti ni name mbunguni nafika yashamwagika yatazoleka. Siezi shindwa soni salama, salama nawe, salama Yawa, angomi jara, era olokore achaya A baby na sina ubaya, melkoda mugi kapo kisimo taya Angomi jara, era olokore achaya A baby na sina ubaya, melkoda mugi kapo kisimo taya Kirisim na taya Kirisim na taya, oh kirisim na taya, a bebo kirisim na taya.
C'est bleu, sans réponse. Ma tu vas lobby, ça m'a cassé. Au coléka, mais ma maman va éviter. Si quand mon théma est allé coquer, n'a allé cotambo la ville à ma souvenir. N'y en soyez allé, n'y en soyez allé. Baru n'y en soyez allé, coloba, combonaïo. Mes téléphones au ganga silence. Nazali ko pema te poko mbona yo Ezali ko sala makelele Makelele na motema Nazali ko luka posa ya kimia Me kimia ebo ingai Tango nyoso recho Choa koma sina Depio kima ki Motema evo yiko sala
Monimona ezali kuruka yo patu
Monamu
Besanga ya tasi nye moko
Maede yo kanga Na koma ko vibre vina nga ekashe Koba kestyo eko mitro Bino bibale ko kakwa ninga na kangi monoko Welo como sucio es obo manga na kati Na komi kolela son larma Kwata misu ebo ili susu kolela
Bolingo nyonso esiri na kati
Loko la vero ebuka ni malembe Bolingo ekomi mosika nanga Recho bundisi distanza Nazali na fule, menazali se moko Apps
sanso na yo ezali malembe te. Nazali kolala te, nazali kopema te. Ata na midi, ata na butu, moteme zobenga yo. Soki ozali koyoka ngai, yoka ndenge nazarecho. Ah, mama, mama,
vina nga e komi complike.
Depuis recho a koma silence.
Si ango recho.
Molimo nanga ezali kobima nzoto. Poko luka yo, ko luka yo. Mon amour, pesa nga ya ta sine moko. Belela, belela na motema. Apela pase zo bima na motema. Nazole la recho yo kangai. Awa motema ezali kilo mawa. Recho mawa mingi. Partu na kei bazo tuna ngai. Oza onkor na ye. Ngai na kangi kimia. Solo e sale ma campasi coloba bolingo yo batelingai ezali wapi ngawa nazali koluka san kotika ata sokinzela nyonso ekangami pour le temps nyonso okozala na motema ata soki mokili eboyingai kote nyonso bakolinga yo te ndenge ngai. Bolingo na ngai ezali solo ezali kosenga te
ezali kotanga te.
Meide meide meide
oyoka mawae.
Ah mama motema ekomi lourd depuis recho akomi silence.
Si amo recho
mbelela na motema
apela bolingo ezobima.
Nazo koluka yo bolingo na ngai.
Meide 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 pardon moyo kapasie.
Ah mama
kina ngai komi kompike.
Depuis recho akoma silence.
Mi amo recho.
Meide au nom de l'amour. Na koti kalawa bolingo na ngai ezali kokufa te. Recho soki ozongi okutanga kaka na
espoir.
Moto na ngai ozali lombe na motema. Nazoyoka lobi tozali libala epai na yo. Bolingo ezangi suka. Nazozela kaka mokolo ya esengo.
Kompala yo na libala. Nazando ya mabanga totanya mwa suka. Vaim na nzela ya ebale. Tozo bunda bolingo ya seko.
Kusa pene tokende na mbala. Na libongo se alibanga ya mai. Moyezo pema liboso ya biso. Na yo kaka na kokyo pema malamu.
Kompala yo na libala. Nazando ya mabanga totanya mwa suka. Vaim na nzela ya ebale. Tozo bunda bolingo ya seko.
Soki okende motema na ngai ekobeba ekozo na ibambula na koyoka.
Ladies and gentlemen, boys and girls, thank you for tuning in. Don't forget to subscribe to this channel. Subscribe. And this is the last time for today. Till next week, same time, same place. Live on YouTube every Saturday, 7 from 10 a.m. Thank you. Till next week. Thank you.
Nibala, nibala. Nayo kaka. Nalibon.